teddi faydi min calmini kala kadi ɓe oɗo wattu studio tamani le yewtere hettanade sukaɓe actide junte kala cakkita yontere wonone on e fandu haalaga Mamadou Sama Sy kumne wonde Oumar Wegal jawno feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli basa ala sembe sego
jon suude sukaɓe
alhamdulillah
bisimilla ko joganda min sukaɓe hannde nde
so watti junga e mbosso sembe seku sembe kabaruji ɗi du anni sukaɓe tinne kettine ho littindi wiide gouvernement kesso mo domta le leydi meɗen ndi ko sukaɓe domtiri ɗum du iɗon heewi fayotto kabaru no examen ngaydi kani waɗere le leydi meɗen ndi ɓe gondi e landinade ɗum le yewtere meɗen noddirte mini magne e jaram fa nokku noddirte ɗo sigaso wattu jonoɓe mbi hono kabaru caca woɓɓe ɗum noddiri ɗum kolon firino ɗum woodi leygal lure nde iɗum wembiɓe sanni saabi sukaɓe kañum ɓuuri fo gollude ɗiɗo golleji garen timminireɓe birki sembe cal
jawando feere a haali fuɗɗode yewtere nde ɗum woni ɓiɓe leydi Mali na donti gouvernement kesso gilla ɓooyi
non wori wattu joni ɓe mbi ɓe gikkini dow hen gikkeji kewɗi fa keɓen famtare keɗɗen ɓeɗo sukaɓe tifi dow hen dow faccitago Aliou Cissé
mbiɗen jiiɗi gouvernement kesso joyinteɗo hinno haɓude arafi ndenagu gonɗo ɗo leydi o darono guure ɓiɓɓe leydi Mali kan e jande mumen mbiɗe yiiɗi gouvernement kesso joyinteɗo o ɓeyda immadaraji muɗum yallamina ɓiɓɓe leydi Mali jangoɓe mbiɗe keɓa jangude saabi ana heɓa wakkati joni jande guttile leydi minen mi sukaɓe mbiɗen jiiɗi gouvernement kesso joyinteɗo o hinno jande dow leydi Mali ndi
jawno feere mbiyen banggal mbiyen imuji cakkita hitande nde tiɗallaji hitande nde e tawede foof yogaɓe mbi ana landinani mbiyen imuji ɗi
non wori examen ngaji koɓe noddita def kañi e bakka ɗum hani waɗede le leydi meɗen ndi le nduɗo lewru keɗɗen ko ɓeɗo sukaɓe cifi dow hen
classe sappo e go'o gonnon hitande hikka bakki gaɗanmi mbiɗa waɗa exercice fa heewi cuuɗi a so gonga o hitande hikka ne ka wona ko yaafi greve ngaji heewi sanne gam mbiɗen gaɗa exercice cuuɗi mi won yimɓe gaɗoɓe bakki hitande hikka so gonga o mi wona landiniɗo saabi min janggay fay hikka leçon ngaji keddiɗi waɗede ana heewi sanne le seeɗa amen komi janggi ko mi jaaha waɗoyde daɗɗo
Oumar Wegal e mbiyan murtere golle timito jande dowre tunde
non wori kamɓe sukaɓe cagontoɓe jangoɓe jande dow dowre wonɓe le leydi meɗen ndi caggal ko ɗiɗo mabɓe nanga soɓe kolliti metti mabɓe ko wattu joni o wiyama ɓeɗo yimɓele ɓe joppitama hoɗo latino sababu muɗum sabideɓe kollitiɗo wonko fewayno hono kabaru jande dow dowre le leydi meɗen ndi to jangoɓe sariyaji ɓe goni to
wegal e mbiyan murtere nde darnama to fun saabi yimɓe ayama ɗiɗon gonnoɓe juuɗeɓe joppitama e mbiyan jahan banggal sigu tun ɗo kawrital sappo e nayoɓalla lollilgal oxygéne timmi fay ɓoyal
ko yaata sukaɓe capanɗe jiyoma iwruɓe le réseau ngaji ɗi fo le leydi meɗen ndi kañe leygal lure bamo kone eɓe gonno leygal ɗo kawrtal sicili moɓe cuuɓi hitande hikka nde o ɗum woni koɓe noddirta ñaw covid-19 e haqqe sukaɓe
jonna ngal ɗo kawrtal ngal UNICEF kañ ministére humanide rewɓe sukaɓe galleji landini yo yal sembinde andal sukaɓe dow ta mbiyatedagol ñaw o kañ e dun huccande hoore kala ko woni laawi renturɗi banggal muɗum e mbiyan joguitoto kabaruji banggal min mag meɗen jawno feere sukaɓe mbiyan ana ɓilli sanne e ko wiyete gagne perdide yoga wi caca yoga wi dun
colon
fili eyo
non wori sembe sok wattu joni e mbiya iɗum wembini sanne koɓe noddirta caca so e mbi gagne perdi tan ɗum yaari to francin koore nde to woɓɓe dunoddiri ɗum colon fili ɗum wembini sanne le gallure sigaso nde sukaɓe wakkere fo jahan caado toon heddan gaƴa ko noddirɗa gagne perdi ko sembe sok keɓɓen ko Aliou Cissé heɓini en dow hen
ana heɓano wattu figol colon fili yimɓeɓe jawdi mumen waddanno gale wargol beme ande hande ɗe figol colon fili goɗɗo fini sukaɓeɓe ana yiiɗi sanne figol colon fili o
min
wari ɗo fami tewta kalti seeɗa mbawɗo wallude kam fuɗɗude golle mbawɗo garanade kam miɗe jogui diplôme an gam mi wala komi golle so mi heeɓi jawdi kewdi mi gottan colon fili o mi yaaha mi waɗa ɗoɗo golle gaɗa wattu mo min goni o miɗe jokki e colon fili o fama wala fo ko wonto ko gollete mbiɗe wara ɗo yalla dañe ko kemmi ko daronto kam moussakawo en tusku le wi kanko Boubacar an hoorejo conseil local des jeunes sikasoto wayde hedde ko golla waɗi so sukaɓeɓe ko heewi e muɗum fuu ana waɗa oɗo golle e wimako sukaɓeɓe ana hani gottude ɗum sukaɓeɓe ana yiiɗi hedde kulleji ɗi fuu tawi ɓe tampayi so ɗum ɓettike le aduna e hoore homo fuu ana yiiɗi hedde tawi wala fuu ko waɗi ko tampinta ɗum le wi direction régional jeunesse sport sikaso kutteje makko ana mawni sanne fewde e leydi ni ɗum no hollitir wiide hata er sofiane goto e kutteje kolon fili o woni bandi yaku sukaɓe rafimaɓe tawrede ndeydi laatan jarowo doro e suttugol hooremu banggal sukaɓe rew
banggal yembre jiɗi ko jawda min sukaɓe
awiyo ɗum woni kamɓe kajaɓe ko noddirte bama ar ɓe jaaha nokku noddirteɗe place 51 le gallure bamo ko nde
mbiyan arti 5 keɓe ana nodda toon iwide mbiyan lukku mo leydi cameroun systéme mam kañe rokia trawari le magicien bamako e kañe adama yalumba
hono be kajaka be an ba yad nokku noddirte cinema dum woni ex babbe ba holitan wede cinema noddirte Black Panther dum han yel tutto so bami fa noga e tati yamde jabbiri masilimaaji chapantati
biyan na jottima wattu yawtare me dan mbirki sembe chaldi jawno fam biyan na matuji kewdi ana sarta biyan bangal nyaloma FIFA leluru otomru dude
non wori kanko ekintino gubal mali ngal kay holiti yubbo inde woli altiner debbi non de malena hani fidude gana kanya Iran
biyan bangal matuji kandi fiade ibde jena yade sapo tati leluru otomru waruru ndu Mohamed Maga suba kay biyan subima chabantati go 11 heures be katafu
ngare kede ko min horam pewna mi on do hen le dedo zernga be hewbe be Mohamed Maga suba subi ana le hen kanko nodirte Ablay Dukure malinke ndimaado leedi France ndi Pio leedi Angleterre nokko anodire Everton Adama Traoré Pio le nokko nodirte do Wolverhampton ndimaado leedi Espagne Kanye El Bilal Touré e Kevin Zohi irunobe leedi Côte d'Ivoire jaga boule mali de ngaram pewta e Ghana balde nay tiangal mudum e pida e Iran dido matchingaaji FIFA wonti e landinaade dum hewbe be maga suba bami be fu tiangal leedi ndi piata les championnat France Angleterre Kanye Allemagne be do suka be ngaran be jabo noddango maga subana dum famtete do e yontere ko be kani fidile nokku no dirte Ankara li leedi Turki
jawdu fere mbiyana jawbuji hodi jogonda min bangal liga
dum won sen jari championnat Espagne Barça hayi fedde no dirte Celta Vigo ndi be ngatti ben baddi tati ben kebay fe baddel gotel Real Madrid du hawi uno voli do lead be ngatti ben baddu gota Atlantico de Madrid kani Huesca du PDF gote be wottude baddu ko di ko fian le yontere nde
mbiyana bangal championnat Allemagne Bundesliga
non wori Bundesliga se indi tan Bayern Munich be andabe ton sanne holitindi widle tekiti yonter jabbi non de kay be mata an kubade tiagal ko be gaddo lebbe be pieton jamande fedde no dirta hofe neem de kanyu wattibe ton baddinay baddel gotel be kebi
ndiam faande bangal muddo Dortmund men mila fi ke bangal baddi tati e didi
sembe se ko mbiyan kambe Bayern be faabe kemto hono ko be ardano ko wiyam be pide fedde no dirten Dortmund de be gatti ben baddi tati ben kebi baddi didi
dun timta mbiyan kawr jam hande de marwego
non wori so mboggu weli tan dum yoni bilede kala do sakirabe ngol leedi mali ndi fu en joti be holitindi wi numero viamo au moins 37 321